da ekkitinol chappande jeeɗiɗi e jeeɗiɗi hinnuye Allah Lukka sappo e jeetati e sappo e joyi. Assalamu alaikum mon sobiraɓe heɗitoɓe, min kofni on be inde Allah jaumu salama giɗɗo ko moye fama e dowodu lawol gongaku ngol o maɓɓiti e o heɓa salama gonduka be maako ha fore. Min cerake gartuki amin hande nga waddangon siriya mon ka lawol gongaku nder ekkitinol digam bindi annabo en en darɓe no Allah ceniɗo nden o yiɗa hakke bo. En jangi bo Allah na o ceniɗo tan, amma o kinnowo ha fahin e ɗum laati hunde haydiniide ngam men. Amma hinnuye man marɗen haaje ngam en fuu en toñiiɓe Allah ceniiɗo be waɗuki hakke. Hakke men mawni yeeso maako, nden o waawi hiitoraago en ɗum haa foroy, so naa to o yurmini en. Hannde min ngiɗi janngugo balɗe ɗiɗi ɗi jawmiraawo Iisaa wi'i ummaatoore. Ɗum laatake balɗe jannginanɗi en hinnuye keewɗo her ɓernde Allah e bana noy hakke en mbawrata heɓugo hinnuye man. Nder balɗol artugol en ndaran worɓe ɗiɗo, arano heɓayi hinnuye Allah, nden ɗiɗa bo heɓi moƴƴere Allah. Goto majum nonno hedi farisa en, o laatake no dewowo Allah masin. Oɗo toro suumo nden itta zakka ha gite yimɓe, o laatino dewowo be gonga. Goɗɗo ɗiɗa bo wonete jomnowo, o laatino aybuɗo ha giɗɗe ɓiɓɓe Adama ngam garmoɓe ngalano gonga. En keɗito kadi tariha farisajo e jomnowo. En ɗon janga nder linjila Lukka, bindi ɗon mbiya yo yeeso wolwi bandol feere fahin ngam laranɓe ko'e muɗum'en ɓe gonga en, ɓe jawana woɗɓe. Yimɓe ɗiɗo jeyi ha haykaliru ngam waɗugo do'a, goto farisajo, goto bo jomnowo. Farisajo dari waɗi do'a nder ɓernde mum bana ni: ya Allah am, mi yettima ngam mi laataki bana yimɓe feere laatiɓe wuyɓe soya gonga en, jeenoɓe malla ma ban jomnowo o. Miɗo suumo asaweere fuunde ɗiɗi, miɗo itta jakka nder ko keɓmi fuu. Jomnowo dari daayi ɗum, o numayi ko ɓamtugo gite maako haa dow, amma o fii wiɓɓere maako o wi'i: ya Allah am, endam min mi marɗo hakke, miɗon wi'a on kanko o heɓi yerduye Allah nde o hooti saare maako. Amma farisaajo heɓaayi, ngam ko moye ɓamti hoore mum o lestinteero, ko moye lesni hoore mum bo o ɓamteteero. Ɗume Iisaa yiɗi ekkitingo digam ballol ngol? Nder dammuɗum Iisaa ɗon no famtina Allah jawmiraawo o kinnowo. Kala ɓen annditube soyde gongaku mum, nden o hiitoto ɓen tammiɓe ngoodi gonga. Ɗum kanjum woni ko bindi anndinta: Allah ɗo saatana mantotooɓe, amma oɗon mo'ana yankiniiɓe. Ko neɗɗo yerdi Allah kanum wayan ɗum. Allah yiɗa on gerdiiɗo hoore mum e biyanɗo: min mi gongaajo, miɗo toro Allah, miɗon suumo, miɗo itta jakka, miɗo yaha juulirde, miɗon yaha haykaliiru, miɗon waɗa kaja kaja kaja. En tammi wi'ugo miɗon huwa kaja kaja fottanan Allah na? Ɗum fottantaamo fakat. Ɓernde Allah seyortaako be kuuɗe mawnitaare. Allah wañi ɓernde mawnitiinde. Ciftore kayinu, ɓiɗɗo Aadamu mawniraajo poonduɗo baɗitaago Allah be sembe muuɗum. Allah jaɓɗo dokkal maako na? Ha'a, Allah jaɓay dokkal maajum. En anndi fakat Allah waylataako. Haa hannde bo ɓernde Allah waawataa jaɓugo kuuɗe neɗɗo kalluɗe, ngam kuuɗe men timmiditta yeeso maako. Ko Allah yiɗi kam annditenen hakke en bana jomnowo tappuɗo ɓernde mum be wi'ugo: ya Allah am, endam min mi marɗo hakke. Ɓernde mimsitiinde fottanan Allah, amma oɗon waya ɓen mawnitiiɓe bana farisaajo moɗon wi'ana hoore mum: ya Allah, mi yettima ngam mi laataaki bana yimɓe feere laatiiɓe wuyɓe soya gonga en, jeenoɓe malla bana jomnowo o. Ko farisaajo o faamayno no ñannde darngal Allah sendindirta en be tanamen, amma o hiitorto en be dooka maako ceniika e timmiditka mbiyanka: ngam ko to goɗɗo ɗowtanake umrooje fuu, amma wadotanaki wore o kitetero bana luddo tawreta fu gam Allah biido tawan jenu den kanum on wiibo ta feu den kam to en gadai jenu amma en pewi to en kuwi banani bo en gewi umrore Allah den kam en kebatana sugo aljanna ate dungar Allah cenido woni gam bindi don biya amma karam dum nastata der magol huwa wa chamtudum malla pewo hebata nastugo ton gam man wadi kadi bibbe adama mari haje hinnuye Allah onon hedititobe hande on hebbe hinnuye Allah ban jumno der bandon golna malla on don tefa wartugo gonga en be bawre mon ha hande ban farisaajo o jonta der wakkati luttando en min gidi keditoren bandol gongol fere kollangol bannoy bernde Allah hewri hinnuye ban baba yidiri biyumen en do tokkitina der faslu wal sapo e joyi der liljila luka bindidon biya to jomnobe e marbe hakke dudbe baditi yesu ngam nanugomo farisayen e modi be tawreta ngurngurti bi goddo odon jaba marbe hakke don nyamda be mabbe amma wolwani me ballor gon gorko fere wodi bibbe dido minyirawo wi baba mum hokkam gedal jawdingal mi tammi ronugo ma baba sendani be jawdi mum bawo balle sedda biddo go mofti jawdi mum fu dilli lesdi ndayini o majjini jawdi mako be fijirgoni de o timmini ndi fu welo saatugo wadi halesdi majum o fuddi matugo billare o yehi o nasti kugal ha goto yimme lesdi man goddo man hokkimo kugal durugo gaduji o yidi harugo be bibbe ledde de gaduji nyamata amma wala mo hokkatamo den o fuddi numtugo jonde mako o wi wanobe baba am godi nyamdu dundu be bawata timmin gondu min midon maya be welo mi ummoto mi hota ha baba am mi wiyamo baba mi wadi hakke ha Allah e ha maada mi hayi mi ewne biddo ma fahin wadam bana goto ha huwanobe ma o ummi o hoti ha baba mako diga odon daayidum baba mako yimo yurminimo o doggi o harlimo o hebbimo biddo wiimo baba am mi wadi hakke ha Allah e ha maada mi hayi mi ewne biddo ma fahin amma baba wi suka en mudum ngadde limce burde wodugo bornemo badanemo halagare ha hondu pade ha kosde mako ngadde ngari faindi kirse en nyama en cheyo gambito o maino amma o yediti o majjuno amma o heptama e putti seyago wakati man bito afodon no hangesa de warti o baditi sare o nani pijirle gamarle o ewni goto nder sukayen o jami ko wadi sukaman wiimo derrawo ma warti baba ma hirsingari faini gam o heptimo o jamo den biddo afo go berni salina stugo sare baba wurti torimo o nasta amma o jabi baba mako nda dubi tutti bidon huwane mi medai salago umrorema amma a medai hokkugo yam ko jawgel be'i gam haami seyo be sobaynam amma nde biddo ma warti mu majjini jawdi ma nder dakareku warti a hirsi ngari paindi gam mako baba wiimo bingel am adon wondi be am tum ko mi mari fu an mari hani en perto en cheo gam derrawo ma o maino o yediti o majjuno o heptama dum ballol tilimgol masina mako marden haaje andugo dum ko Allah yidi famtingo en der ballol gol en dari wodi yimbe tato der ballol man baba biddo minirajo e mawnirawo baba der tariha ka wonete Allah cenido biddo minirajo don holla hakke en anditan be ay bube yeso Allah den dabbitan be hinnu e mako biddo mawnirajo woni tammibe godi gonga jakan be daayibe be Allah aran kam en numo do biddo minirajo o huwi bana taddi neddo wayi en den o yedi der geddal haales di daayindi ko heɓi mo ton. En ndarino sakkitto man o anditi o aybuɗo yeeso Allah e yimɓe. O miccitake no hakkeji maako, nden o tuubi be wi'ugo, mi ummoto mi hoota ha Baaba am. Mi wi'a mo, Baaba, mi waɗi hakke ha Allah e ha maaɗa, mi he'ay mi yewne ɓiɗɗo ma fahin. Mi waɗam bana gooto ha huwanoɓe ma. O ummi o hooti ha Baaba maako. Nden en ndaari kadi ɓiɗɗo miyiraajo o acci walde gaduuji e o tiitake wuro Baaba maako. E Baaba bo ɗume waɗi? O ɓernanɗo ɓiyiiko bonnunooɗo jawdi maako na? O koccitirɗo mo ban maccuɗo maako kadi na? A'a, Iisa wi'i, diga o ɗon daayi ɗum. Baaba maako yi'i mo, yurmini mo, o doggi, o harli mo, o hebbi mo. Amma Baaba wi'i sukayen muɗum, gadde limce ɓurɗe woɗugo, ɓorneemo, mbaɗaneemo halagaare haa hoondu, paɗe haa kosɗe, gadde ngaari payndi, kirse, en nyaama en ceyo ngam ɓiɗɗo o. O maayino, amma o yeeɗiti, o majjuno, amma o heɓtaama. Ko ɗum famtinta en kadi? Ko mbaaweten jogaago kam, Allah jawmiraawo men laati kalkal bana Baaba ɓiɗɗo o keewɗo yurmeende. Fakat Allah o kiitoo, amma o yiɗi hakke en, nden o mari enɗam hedi maɓɓe. Amma oɗon reena kala hakkeejo fuu tuuba e o baditoomo be laawol goongaaku ngol o maɓɓiti be hoore maako. Ko laarani ɓiɗɗo mawniraajo en darɓe hunde haayɗiniinde, ɓiɗɗo mawniraajo marayno enɗam bana Baaba mum. Bososel man waɗi o ɓerni, nden o sali nastugo saare be wi'uki Baaba maako, ndaa duuɓi ɗuuɗɗi miɗon huwane, mi meeɗay salaago umroore ma, amma a meeɗay hokkugo yam ko jawgel be'i ngam haa mi seyo be sooba'en am. On nanɓe ko ɓiɗɗo mawniraajo o wi'i na? O wi'i, Baaba, ndaa waɗi duuɓi ɗuuɗɗi miɗon jagganima ban maccuɗo. Amma ko ɓiɗɗo mawniraajo faamay woni Baaba yiɗaano ɓiɗɗo kuwanɗo ban maccuɗo mum. Ko o yerdino ɓiɗɗo giɗɗo mo be ɓernde mum fuu e marɗo ndimu huugo ko seynata mo. Haa hannde fuu ɓurna ɓiɓɓe Aadama ɗon bana ɓiɗɗo mawniraajo mo ndaarɗen nder balɗol ngol. Ɓe ɗo koocitira koye maɓɓe bana maccuɓe haa yeeso Allah. Amma Allah yiɗaa laatooɗen ban maccuɓe. O yiɗi laatooɗen bana ɓiɓɓe maako. Ɗum kanjum woni ko binndi ceniiɗi mbi'ata haa ɓen jaɓuɓe Iisa Almasiihu ban jawmiraawo e kisnoowo. Wolde Allah ɗon wi'a, walaa haaje on puɗɗita diwnugo yeeso Allah ngam ruuhu ngu o hokki on. Laatinay on maccuɓe maako, ammaa ɓiɓɓe maako. Ruuhu maako ɗon jooɗi nder meeɗen, ngam maajum mbi'eten Allah Baaba. Onon heɗitittooɓe, ban noy ndaaroton koye mon haa yeeso Allah duumiiɗo? On ɗon ndaara koye mon ban maccuɓe haa yeeso Allah ceniiɗo na? Malla ban ɓiɓɓe maako ndaartirtooɗon? Mbattudi moye koocuɗon nder balɗol ngol jannguɗen? On laatiiɓe bana ɓiɗɗo miniraajo anndutuɗo woodi aybe e keɓuɗo hinnuye Baaba muuɗum na? Malla on ɗon bana ɓiɗɗo mawniraajo kuwannooɗo Baaba mum bana maccuɗo? Allah yiɗaa laatooɗon ban maccuɗo kulanɗo jawmum. Ko o yiɗi kam laatooɗon ban ɓiɗɗo giɗɗo Baaba mum e keewɗo seyo be huugo ko fottanta mo. Allah yiɗi on, e o mari anniya wangingo hinnuye maako hedi mooɗon. Ammaa oɗon reena tuubon nden ngaylitooɗon hedi maako. Kanjum woni ko annabi Isaaya windi, ammaa jawmiraawo yiɗi mo anngo on, o ummoto haa o hinno on. Ngam jawmiraawo woni Allah baɗanɗo kiita goonduka, barka laatanto heɗotooɓe mo fuu. Allah ɗon reena ngaronto maako ban Baaba nder balɗol ngol ɗon no reena ɓiyum wartana ɗum. Allah yiɗi tuubon be ɓernde mimsitiinde e yankiniinde. To on ngari hedi Allah bana ni, e to on ɗaɓɓitimo be ɓernde mon fuu, nden walaa seko on keɓan fottugo be maako, kanko marɗo ɓernde nde Baaba heewnde enɗam. Ammaa on marɗo seyo e jawiiɗo hinnuye Allah, ko reenata ɗum sey kiita Allah caatuka gonka dow koo moye. Min ngetti on be waatango amin hakkilo, nder siriya men yeso hato Allah muyi en tokkitinan jangde men nder linjiida ngam daren bannoy Isa ummitiniri maido joriido nyalde nayi nder haurire. To on godi jamde dow ko darden hande, on mbawan windugo ha lawol gongaku BP 43 Marwa Cameroon. Minon lornita ɗum lawol gongaku BP 43 Marwa Cameroon. Allah jawmirawo famtini on ko janguden hande e keɓon siftorgo wolde nde caka bindi ceniɗi. Allah ɗon satana mantotoɓe, amma oɗon mo'ana yankiniɓe.